Mulungu akwaniritse zofuna zanu. Pamene vajogera nkhani, Salimo 37 verse 4. Sangalala mwa Yehova, ndipo adzakupatsa zokhumba za mtima wako. Nyimbo 89 ndi 140. Kodi mungayankhe bwanji? Kodi ndi zolinga ziti zimene zingakuthandizeni kuti mukhale ndi tsogolo labwino? Kodi wachinyamata amaphunzira chana akamachita utumiki wa nthawi zonse? Kodi upayeniya ungakuthandizeni kuchitanso zinthu zina ziti? Ndime 1. Funso. Kodi achinyamata amayenera kusankha chani? Nanga nchifukwa chani zimene zisiziyenera kuwachititsa mantha? Achinyamata akhoza kuvomereza kuti munthu asanayambe ulendo amafunika kudziwiratu kumene akupita. Moyo wathu uli ngati ulendo, ndipo ndi bwino kuti munthu azidziwiratu zimene adzachite pa moyo wake adakali wachinyamata. Nzoona kuti kusankha zochita pa moyo nkovuta. Mwachitsanzo, mtsikana wina dzina lake Heather anati, zimandiopsa ndikaganizira zoti ndiyenera kusankha zimene ndingadzachite kwa moyo wanga wonse. Ngati nanunso mumaona choncho, musataye mtima. Paja Yehova analonjeza anthu ake kuti, usayang'ane uku ndi uku mwa mantha, pakuti ine ndine Mulungu wako. Ndikulimbitsa. Ndithu ndikuthandiza. Yesaya 41 verse 10. Ndime 2. Funso. Kodi tikudziwa bwanji kuti Yehova amafuna kuti tizisankha zinthu zimene zingatithandize kukhala ndi tsogolo labwino. Yehova amatilimbikitsa kuti tizisankha zinthu mwa nzeru. Mulaliki 12 verse 1. Mateyu 6 verse 20. Iye amafuna kuti tizikhala osangalala. Umboni wa zimenezi ndi zinthu zosangalatsa zimene timadya, kumva, kapena kuona mchilengedweji. Yehova amatisamaliranso, ndipo amatiphunzitsa zimene tingachite kuti tikhale osangalala. Anthu amene amakana malangizo ake, iye amawawuza kuti, munasankha zinthu zimene sindisangalala nazo. Atumiki anga adzasangalala, koma inuyo mudzachita manyazi. Atumiki anga adzafuula mokondwa chifukwa chokhala ndi chimwemwe mu mtima. Yesaya 65 verse 12 mpaka 14. Yehova amalemekezeka anthu ake akamasankha zochita mwa nzeru. Miyambo 27 verse 11. Zolinga zimene zingakuthandizeni kukhala ndi tsogolo labwino. Ndime 3. Funso. Kodi Yehova amafuna kuti zolinga zathu zizikhala zotani? Kodi Yehova amafuna kuti zolinga zanu zikhale zotani? Iye analenga anthu njira yoti azisangalala akamamudzi wabwino komanso kumutumikira mokhulupirika. Salimo 128 verse 1. Mateyu 5 verse 3. Anthufe ndi osiyana kwambiri ndi nyama. Tikutere fwaja kuti pa moyo wa nyama, chofunika ndi kudya, kumwa, ndi kuswana basi. Koma Mulungu amafuna kuti anthufe tizikhala ndi zolinga zinanso zomwe zingatithandize kukhala osangalala. Mulengi wathu ndi Mulungu wachikondi komanso Mulungu wachimwemwe. Ndipo anatilenga mchifanizo chake. 2 Korinto 13 verse 11, 1 Timoteo 1 verse 11, Genesis 1 verse 27. Tikamatsanzira Mulungu wathu wachikondi timasangalala. Paja Bible limati, kupatsa kumabweretsa chimwemwe chochuluka kuposa kulandira. Machitidwe 20 verse 35. Mfundo imeneyi ndiyoona, ndipo mwina inuyo mwatsimikizapo zimenezi. Choncho Yehova amafuna kuti zolinga zathu zizisonyeza kuti timakonda Mulungu komanso anthu ena. Lemba la Mateyu 22 verse 36 mpaka 39 likuti, mphunzitsi, kodi lamulo lalikulu kwambiri mchilamulo ndi liti? Iye anamuyankha kuti, uzikonda Yehova Mulungu wako ndi mtima wako onse, moyo wako onse, ndi maganizo wako onse. Limene lindilo lamulo lalikulu kwambiri komanso loyamba. Lachiwiri lofanana nalo ndi ili, uzikonda mzako mmene umadzikondera wekha. Ndime 4 ndi 5. Funso. Nchani chinkathandiza Yesu kuti azisangalala? Yesu Kristo anapereka chitsanzo chabwino kwa achinyamata. Nzosachita kufunsa kuti ali mwana, ankasewera ndiponso kusangalala. Paja mawu a Mulungu amanena kuti pali nthawi yoseka ndi nthawi yodumphadumpha mosangalala. Mulaliki 3 verse 4. Koma Yesu ankakondanso kuphunzira malemba ncholinga choti alimbitse ubwenzi wake ndi Yehova. Iye ali ndi zaka 12 zokha, aphunzitsa akukachisa anadabwa kwambiri ndi mayankho ake komanso poona kuti ankamvetsa kwambiri zinthu zokhudza Yehova. Luka 2 verse 42, 46 ndi 47. Yesu atakula anakhalanso osangalala chifukwa chakuti ankakonda kuchita zimene Mulungu amafuna. Mwachitsanzo, Mulungu ankafuna kuti iye azilengeza uthenga wabwino kwa osauka, komanso kuthandiza akhungu kuti ayambe kuona. Luka 4 verse 18. Lemba la Salimo 40 verse 8 limafotokoza mmene Yesu ankamvera akamachita zimene Mulungu amafuna. Limanena kuti, ndimakondwera ndi kuchita chifuniro chanu inu Mulungu wanga. Yesu ankakonda kwambiri kuphunzitsa anthu zokhudza Atate wake wakumwamba. Lemba la Luka 10 verse 21 likuti, nthawi yomweyo Yesu anakondwera kwambiri mwa mzimu woyera nkunena kuti, Atate, ndikukutamandani pamaso pa onse, inu Ambuye wakumwamba ndi dziko lapansi. Chifukwa zinthu izi mwazibisa kwa anzeru ndi ozama mmaphunziro, koma mwaziwulula kwa Tiana. Inde Atate, chifukwa inu munakonda kuti zinthu zikhale chonchi. Iye ataphunzitsa mayi wina, anawuza ophunzira ake kuti, chakudya changa ndi chokuchita chifuniro cha amene anandituma ndi kutsiriza ntchito yake. Yohane 4 verse 31 mpaka 34. Yesu ankasonyeza kuti amakonda Mulungu komanso anthu, ndipo izi zinkachititsa kuti azisangalala. Inunso mukhoza kukhala osangalala mukamachita zimenezi. Ndime 6. Funso. Kodi kukambirana zolinga zanu ndi Akhristu yena, kungakuthandizeni bwanji? Pala Akhristu ambiri amene anayamba pa ine ali achinyamata, ndipo zimenezi zinawathandiza kuti akhale osangalala. Choncho ndibwino kukambirana nawo zolinga zanu. Malemba amati, zolingalira sizikwaniritsidwa ngati anthu sakambirana moona mtima, koma aphungu akachuluka zimakwaniritsidwa. Miyambo 15 verse 22. Anthu amene achita utumiki wa nthawi zonse akhoza kukuwuzani kuti utumikiwo unawaphunzitsa zinthu zimene zidzawathandize kwa moyo wawo onse. Yesu anaphunzitsidwa ndi Atate wake kumwamba, koma atabwera pa dzikoli anapitiliza kuphunzira zinthu. Mwachitsanzo, iye anaona kuti zimasangalatsa kwambiri ukamufika munthu pa mtima ndi uthenga wabwino, komanso ukamakhalabe wokhulupirika pokumana ndi mavuto. Lemba la Yesaya 50 verse 4 likuti, Yehova, Ambuye wankulu koposa, wandipatsa lilime la anthu ophunzitsidwa bwino, kuti ndidziwe mmene ndingamuyankhire munthu wotopa. Iye amandidzutsa mmawa uliwonse. Amandidzutsa kuti makutu anga amve ngati anthu ophunzitsidwa bwino. Tiyeni tsopano tikambirane za utumiki umene ungakuthandizeni kukhala osangalala. Ntchito yophunzitsa anthu imatithandiza kukhala osangalala. Ndime 7. Funso. Nchifukwa cha ana achinyamata ambiri amakonda ntchito yophunzitsa anthu. Yesu ananena kuti, pitani mukaphunzitse anthu kuti akhale ophunzira anga. Mateyu 28 verse 19 ndi 20. Mukasankha kugwira ntchito yophunzitsa anthu, ndiye kuti mwasankha ntchito yosangalatsa, ndipo mudzalemekeza kwambiri Mulungu. Koma mofanana ndi ntchito zina zonse, pamafunika nthawi kuti mukhale ndi luso. Chitsanzo pankhani ndi mbale wina dzina lake Timothy. Mbaleyo anayamba upainiya ali wachinyamata, ndipo anati, ndimakonda kwambiri utumiki wa nthawi zonse, chifukwa chakuti ndi njira imene ndingasonyezere kuti ndimakonda Yehova. Poyamba, ndinalibe phunziro lililonse, koma nditasamukira kudera lina, ndinakhala ndi maphunziro angapo mwezi usanathe. Munthu wina amene ndinkamuphunzitsa anayamba kufika ku nyumba ya ufumu. Nditapita ku sukulu yophunzitsa Baibulo ya abale osakwatira, ananditumizanso kudera lina, ndipo ndinayambitsa maphunziro folo. Mawa munsa akuti, panopa sukulu iyi inalowedwa m'malo ndi sukulu ya Akhristu olalikira za ufumu. Mawa munsa athira pamenepa. Ndimakonda kwambiri kuphunzitsa anthu, chifukwa choti ndimatha kuona mzimu woyera ukuwathandiza kusintha. 1 Thessalonica 2 verse 19. Ndime 8. Funso. Kodi achinyamata ena achita zotani kuti aphunzitse anthu ambiri? Achinyamata ena amayesetsa kuphunzira chinenelo china. Mwachitsanzo, mbale wina wa ku North America dzina lake Jacob anati, ndili ndi zaka 7 ndinazindikira kuti anthu ambiri mkalasi mwanga anali ochokera ku Vietnam. Ndinkafunitsitsa kuwaphunzitsa za Yehova, choncho ndinayamba kuphunzira chilankhulo chawo. Kuti ndiphunzire, nthawi zambiri ndinkangotenga nsanje yolonda ya Chingerezi ndi ya chilankhulo chawo nkumayelekezera. Ndinapezanso anzanga mu mpingo wa chilankhulocho wapafupi ndi kwathu. Nditakwanitsa zaka 18 ndinayamba upainiya. Kenako ndinapita ku sukulu yophunzitsa Baibulo ya abale osakwatira. Zimene ndinaphunzira ku sukuluyi zikundithandiza kwambiri pamene ndikutumikira ku kagulu ka Chivietnam. Ndikuchita upainiya ku kagulu kameneka, ndipo mkulu ndiliko ndekha. Anthu ambiri a ku Vietnam amadabwa kuona kuti ndinaphunzira chilankhulo chawo. Iwo amandipempha kuti ndilowe mnyumba zawo, ndipo ambiri amavomera kuphunzira Baibulo. Ena mpaka afika pobatizidwa. Ndime 9. Funso. Kodi timaphunzira chani tikamagwira ntchito yophunzitsa anthu Baibulo? Nchiro yopunzitsa anthu Baibulo imatithandiza kuti tikhale akhama, tisamadzikayikire, komanso tizitha kulankhula bwinobwino ndi anthu popanda kuwakhumudwitsa. Koma chosangalatsa kwambiri nchakuti ntchitoyi imatithandizanso kudziwa bwino malemba amene amatsimikizira kuti mfundo zimene timakhulupirira ndi zoona. Timaphunziranso kugwira ntchito limodzi ndi Yehova. 1 Korinto 3 verse 9. Ndime 10. Funso. Nchifuwa chani simuyenera kudandaula ngakhale kuti mumalalikira mgawo lovuta. Ntchito yolalikira imasangalatsabe ngakhale mgawo limene anthu ambiri sakonda kumvetsera. Paja ntchitoyi ndi yampingo onse, osati munthu aliyense payekha. Ngakhale kuti mbale kapena mlongo mmodzi ndi amene amapeza munthu yemwe amayamba kusonkhana, zoona zake nzakuti mpingo onse unkafufuza, choncho aliyense amasangalala. Chitsanzo pa nkhaniyi ndi mbale Brandon amene analalikira mgawo lovuta kwa zaka 9. Iye anati, ndimakonda kwambiri kulalikira uthenga wabwino, chifukwa chakuti mzimene Yehova amafuna kuti tizichita. Ndinayamba upayiniya nditangomaliza sukulu. Ndimakonda kwambiri kulimbikitsa achinyamata mu mpingo wathu. Ndipo ndimasangalala ndikaona kuti ayamba kuchita zambiri mgulu. Nditalowa sukulu yophunzitsa Baibulo ya abale osakwatira, ananditumiza ku gawo lina. Chifikireni ku gawoli, sindinakhalepo ndi mwayi wothandiza munthu kufika pobatizidwa, koma ena akwanitsa kuchita zimenezi. Ndimasangalala kwambiri kuti ndinasankhiratu kuti ndizichita zambiri pa ntchito yolalikira. Mulaliki 11 verse 6. Zolinga zabwino zingakuthandizeni kuchitanso zinthu zina zambiri. Ndime 11. Funso. Kodi achinyamata ambiri achita utumiki wotani? Pali zinthu zambiri zimene mungachite potumikira Yehova. Mwachitsanzo, achinyamata ambiri amadzipeleka kuti azithandiza pa ntchito zomangamanga. Panopa pakufunika nyumba zaufumu zambiri mbiri. Munthu akamathandiza pomanga nyumbazi, amakhala akuchita utumiki wopatulika umene umalemekeza Mulungu, komanso umamuthandiza kukhala wosangalala. Mofanana ndi utumiki wina uliwonse, kugwira ntchito limodzi ndi Akhristu yena kumasangalatsa. Mukamagwira ntchitoyi, mumaphunziranso zambiri. Mwachitsanzo, mumaphunzira kupewa ngozi, kugwira ntchito mwakhama, komanso kugwirizana ndi anthu amene akuyang'anira ntchitoyo. Ndime 12. Funso. Kodi kuchita upayiniya kungakuthandizeni bwanji kuchitanso zinthu zina? Mbale wina dzina lake Kevin anati, kuyambira ndili wang'ono, ndakhala ndikufuna kuchita utumiki wa nthawi zonse. Ndinayamba upayiniya ndili ndi zaka 19. Ndinkapeza zofunika pa moyo wanga pogwira ntchito ndi mbale wina, amene ankamanga nyumba. Ndinaphunzira kukhoma malata, komanso kuyika mawindo ndi zitseko. Kenako kwa zaka ziwiri, ndinakagwira ntchito ndi gulu lothandiza anthu amene anakhudzidwa ndi mphepo ya mkuntho. Tinkamanganso nyumba zaufumu ndiponso nyumba za abale. Koma nditamva kuti ku South Africa kukufunika anthu ambiri ogwira ntchito zomangamanga, ndinafunsira utumikiwu ndipo anandiitana. Ku Africa kuno, ndimathandiza pomanga nyumba yaufumu imodzi kwa milungu ingapo, ndipo kenako ndimapita kukathandiza kumanga nyumba yaufumu ina. Panopa anthu amene timagwira ntchito yomangayi, timangokhala ngati anthu ambanja limodzi. Zili choncho chifukwa timakhala limodzi, kuphunzira Baibulo limodzi, komanso kugwira ntchito limodzi. Ndimasangalalanso polalikira ndi abale amu mpingo Mulungu uliwonse. Zolinga zimene ndinasankha ndili mnyamata, zandithandiza kukhala wosangalala kwambiri kuposa mmene ndinkaganizira. Ndime 13. Funso. Kodi kutumikira pa Beteli kumathandiza bwanji achinyamata kuti azisangalala? Anthu ena amene anali ndi zolinga zoti azichita utumiki wa nthawi zonse, panopa akutumikira ku Beteli. Kutumikira ku Beteli kumasangalatsa kwambiri, chifukwa zonse zimene mumachita, mumachitira Yehova. Anthu ogwira ntchito pa Beteli amathandiza popereka chakudya cha uzimu. Mbale wina amene amatumikira ku Beteli dzina lake Dustin ananena kuti, ndili ndi zaka 9 ndinali ndi cholinga choti ndidzachita utumiki wa nthawi zonse. Choncho nditangomaliza sukulu, ndinayamba upayiniya. Nditachita upayiniyawo kwa chaka chimodzi ndi hafu, ndinayitanidwa ku Beteli. Ndinaphunzira kugwiritsa ntchito mashini osindikizira mabuku, ndipo kenako kulemba maprogramu apa kompyuta. Ku Beteli kuno ndimasangalalanso kumva mwamsanga malipoti amene ntchito yolalikira ikuyendera pa dziko lonse. Ndimakonda kwambiri kutumikira kuno, chifukwa chakuti zimene timachita zimathandiza anthu kuti azilimbitsa ubwenzi wawo ndi Yehova. Kodi inuyo mukufuna kuti mudzachite chani mtsogolo? Ndime 14. Funso. Kodi inuyo mungakonzekere bwanji kuti mudzachite utumiki wa nthawi zonse? Kodi inu ya munga kwanzegele bwanji kuti mudzachite utumiki kwa nthawi zonse. Chofunikira kwambiri ndi kukhala ndi makhalidwe amene amasangalatsa Yehova. Choncho muyenera kuphunzira mawu a Mulungu mwakhama, kusinkhasinkha tanthawi zolake, komanso kufotokoza zimene mumakhulupirira pa misonkhano. Pa nthawi imene muli pa sukulu, mukhoza kuphunzira njira zolalikirira mwaluso. Muziyesetsa kuchita chidwi ndi anthu powafunsa maganizo awo, komanso kuwamvetsera akamayankha. Muzizipelekanso kugwira nawo ntchito zina mu mpingo, monga kuyeretsa ndi kukonza zinthu pa nyumba yaufumu. Yehova amagwiritsa ntchito anthu odzichepetsa komanso odzipereka. Lemba la Salimo 110 verse 3 likuti, anthu ako adzadzipereka mofunitsitsa pa tsiku limene udzatsogolera asilikali ako ku nkhondo. Wadzikongoletsa ndi ulemerero. Ndipo gulu la chinyamata amene ali ngati mamamba ndakucha lili pamodzi ndi iwe. Kumbukirani kuti mtumi Paulo anatenga Timoteyo kuti azichita naye umishonale, chifukwa choti abale anamuchitira umboni wabwino. Machitidwe 16 verse 1 mpaka 5. Ndime 15. Funso. Kodi mungakonzekere bwanji kuti muzipeza zofunika pa moyo? Atumika nthawi zonse ambiri amafunikanso kupeza zofunika pa moyo wawo. Choncho kupanga kosina yake ya nthawi yochepa, kungakuthandizeni kuti muzipeza timaganyo. Mukamakonzekera utumikiwo, ndi bwino kukambirana ndi woyang'anira dera komanso apa ine ya mdera lanu. Muziwafunsa ntchito imene ingakuthandizeni kuti muzipeza kanga chepe uku mukuchita pa iniya. Kenako mungatsatire mfundo ya mbaibulo yakuti, pereka ntchito zako kwa Yehova, ndipo zolinga zako ndithu zidzakhazikika. Miyambo 16 verse 3, 20 verse 18. Ndime 16. Funso. Kodi kutumikira Yehova mwakhama muli wachinyamata, kungadzakuthandizeni bwanji mtsogolo? Dziwani kuti Yehova amafuna kuti mugwire mwamphamvu tsogolo labwino. Lemba la 1 Timoteo 6 verse 18 ndi 19 likuti, uwalamule kuti azichita zabwino, akhale olemera pa ntchito zabwino, olowa manja, okonzeka kugawira ena, ndiponso asunge maziko abwino atsogolo lawo monga chuma, kuti agwire mwamphamvu moyo weniweniwo. Mukamachita utumiki, mumagwira ntchito ndi atumika nthawi zonse ena, ndipo izi zimakuthandizani kuti mukhale mkhristu olimba mwauzimu. Ambiri azindikira kuti kutumikira Yehova mwakhama ali achinyamata, kwawathandiza kukhala ndi mabanja abwino. Ndipo anthu ambiri amene amachita upaini asanalowe mbanja, amadzapitiliza utumiki uli modzi ndi mwamuna kapena mkazi wawo. Aroma 16 verse 3 ndi 4. Ndime 17 ndi 18. Funso. Popeza zolinga za munthu zimayambira mu mtima, kodi muyenera kuchita chani? Lemba la Salimo 20 verse 4 limanena kuti, Yehova akupatseni zokhumba za mtima wanu, ndipo akwaniritse zofuna zanu. Zolinga za munthu zimayambira mu mtima. Choncho muyenera kuganizira kwambiri zimene mudzachite pa moyo wanu. Muziganizira zimene Yehova akuchita masiku ano, komanso mmene mungathandizire pa ntchito yake. Ndeno muzikhala ndi zolinga zimene zingamusangalatse. Mukamatumikira Yehova mwakhama, mudzamulemekeza kwambiri, ndipo mudzakhala wosangalala. Choncho yesetsani kuti mukhale wosangalala mwa Yehova, ndipo Iye adzakupatsani zokhumba za mtima wanu. Salimo 37 verse 4. Nkhani yathera pamenepa.